waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Shir sanadeedkii wadamada loo yaqaano G20 ayaa isagu ka dhici doona caasimada dalka India, New Delhi, isagoo shirkaasna uu bilaaban doono 9 bisha September, 10-keedana uu dhammaan doono 2 maalmood oo uu socon doono. Balse hogaamiyaha waddanka Shiinaha, Xi Jinping, ayaa isagu sida la sheegay imaanaynin shirkaasi. Arrintan ayaa waxa ay keentay su'aal ah xiriirka labada waddan, waddanka lagu qabanaya iyo Shiinaha ka dhexeeya, iyo sidoo kaleete diblomaasiyadda waddanka Shiinaha si guud ahaaneed su'aal saartay. Waa markii ugu horreysay ee Shiinaha hogaankoodu uusan ka qaybgelaynin shirka G20-ga laga soo bilaabo tan iyo 1999-kii waqtigii la aasaasay ururkan G20-ga. Mas-uulka waddankaasi Shiinaha ama hogaamiyahoodu waa uu ka qayb geli jiray, iyadoo uu xataa ka mid yahay Xi Jinping oo isagu hadda aan ka soo qayb gelaynin. Shirkan ayaa sanadkiiba mar la qabtaa isaga oo wadamo kala duwana lagu qabto, haatana New Delhi caasimadda waddankaasi India lagu qaban doono, iyadoo ay ka soo qayb galayaan 19 waddan oo xubnaha ka, iyadoo 20-kana uu ku yahay ururka midowga reer Yurub iyo waddamada kaleete sida gaarka ah loo martigeliyey. Su'aashu marka waxay tahay, maxuu hogaamiyaha waddanka Shiinuhu uusan u imanaynin? Dr. Jennifer Hsu oo ah professor isagu booqasho kula jooga jaamacadda New South Wales ayaa waxa ay eegaysaa xiriirka ka dhexeeya Xi Jinping iyo ra'iisul wasaaraha waddankaasi India, Narendra Modi.
There is concern about this him not attending as being a snub towards India, but we do know that, you know, India and China have had
dareen ayaa jira ku saabsan inuusan ka soo qayb galaynin isagoo ka diday waddankaasi India, balse waxa aynu ognahay bay tiri in India iyo Shiinuhu ay iska hor imaadiyo ciidan ay ku yeesheen xuduudooda, iyadoo shirkan G20-guna markaasi uu imanayo waqti aad u adag. Arrintaasi waxaa kaloo ku raacsan Garid Mond Sheen oo ka socda xarunta daraasadaha Mareykanka ee jaamacadda Sydney, isagoo hadlayana waxa uu leeyahay:
There is, I think, some issue with the way that India and China have gone along recently.
Waxaa jira sida aan filayo arrimaha qaarkood oo ah sida India iyo Shiinuhu ay isula jaanqaadeen, isulana socdeen waqtiyadii dhaweyto, amaba ay isula jaanqaadi waayeen. Sida ay u soo dhaweeyeen Mareykanka iyo Australia, waddanka India ka soo qayb qaadashadiisa kulankani oo gacmo furan ay ku soo dhaweeyeen ayaa waxaa dhihi kartaa waxa halka dhigay Shiinaha hogaankeeda Xi Jinping iyo siyaasadaha Shiinaha ee arrimaha dibadda ee colleyntanka ku aasaasan. Arrintan ayaa waxaa iyaduna la og yahay inay timid waqti yar uun kadib shir madaxeedkii BRICS markii uu ku soo idlaaday waddankaasi Koonfur Afrika, oo India iyo Jiinuhuna ay xubno ka ahaayeen ayna wada joogeen. Shiinaha ayaa haddaba waxaa la xusuustaa shirkaasi inuu dalal fara badan ku marti qaaday, tan oo u muuqata waddanka India inay ka xumaatay. Waddamadaasi ka soo qayb galayay laftooda ayaa waxaa markii diiradda la saaray la arkayay inay ahaayeen waddamo iyagu inta badan ku xidhan waddankaasi Shiinaha oo dhan ganacsi iyo dhan kaleeto siyaasadeedba aad isugu dhow. Waxaa kaloo iyadana diiradda la saaraya dhaqaalaha waddanka Shiinuhu in haatan uu fooda saarayo hoos u dhac weyn. Haddaba hoos u dhaca dhaqaalaha, arrimaha dhibaatooyinka soo wajahay real estate-ka, sidoo kaleete hankaajinta ganacsiga sida gaarka loo leeyahay, iyo kalsooni la'aanta dhanka dadka iyagu maalgashiga waddankaasi ku sameynayay, iyadoo sidoo kaleetana ay jirto shaqo la'aan aad u daran oo waliba dadka da'da yar haysata, waxaa soo dhani dhammaantood waxa ay culays ku hayaan duudka hogaamiyaha waddankaasi Shiinaha, Xi Jinping. Wen Tsang ayaa waxa uu arrimaha isagoo ka hadlaya waxa uu leeyahay: wax yar ka hor shir madaxeedkii BRICS ayuu leeyahay, wiiga ka hor waxa uu ahaa mid isagu dibadaha hal mar uun sannadkii tegay. Waxa aan fili karnaa si buuxda in uu safri doono wax kooban ka madaxweyne ahaan iyadoo haddaba madax aan looga maarmin si aad u soo kordhaysa dhanka maamulka maalinlaha ah ee xukunka waddankaasi shiinahana fahantiisa waxa ay arrintu noqotay mid aad ugu culus in madaxweynuhu uu ka baxo waddanka iyada oo dhibaatooyin ay soo food saari karaan. Sidaa daraaddeed socdaalka dibaddu aad ayay ugu yaraatay. Michael Green ahna madaxa fulinta xarunta daraasadaha cilmi baarista Mareykanka ee jaamacadda Sydney ayaa waxa uu filayaa in booqashooyinka haddaba uu dibadaha ku tagayo inay saari karto culaysyo ay ka mid yihiin dalaacayn oo uusan diyaar haatan u ahayn hogaamiyaha Shiinuhu, wuxuuna markaasi filayaa in ururka G20 ay wejigabax ku noqonayso sida uu dareensan yahay hogaamiyaha Shiinuhu haddii uu ka soo qayb galo. Isagoo hadlayana waxa uu yidhi, dhaqaalaha waddanka Shiinuhu si aad u tabardaran ayuu haatan ku socdaa, dalaacaynta Shiinuhuna waa ay soo badanaysaa, si gaara waddanka India iyadoo waddankaasi haatana G20 shirkaasi u martigelinayo ma ay weerarayso Shiinaha, balse maadaama oo shirkaasi G20-ga waddankeeda lagu qabanayo uma soo banbaxayso in ay ka difaacdo eedeymaha iyo dalaacaynta Shiinaha kaga imanaysa Maraykanka iyo Australia iyo bahda reer Yurub hogaamiyaalkooda. Su-aashu markaa waxa ay tahay, maxay haddaba dhabahaantii ururka G20-gu muxuu ka dhigan yahay qaab shaqayn ahaan? G20 waa sida G7 oo kale ama ururka isaguna BRICS oo kale, waa kulan weyn oo hogaamiyaal ay isugu imaanayaan, wayna wada hadlayaan, halkaasoo ay ku wada xaajoonayaan ayna u badan tahay in heshiisyo la gaadho, balse ma aha ururka G20 sida qaramada midoobay ama isbahaysiga NATO iyo sidoo kaleete ururka midowga reer Yurub oo kale. Ururadan oo ay mideeyaan maamul midaysan iyo go'aamo midaysan oo inta badan laysu soo dhaweeyo. Lafahaantiisa Xi Jinping ayaa isagu ah hogaamiyaha waddanka Shiinaha, waxa uu halkaasi ku waayey fursad uu kula kulmi lahaa mas-uuliyiin iyo madax sare oo wadamo fara badan ka timid oo la kulankoodu uu waqti iyo kharashba kaga bixi lahaa haddii uu qaanshaarto. Dhanka Australia, arrintani waxa ay ka dhigan tahay fursad ra'iisul wasaaraha waddanka Australia Anthony Albanese uu ku waayey la kulanka Shiinaha, isaga oo shirkani uu fursadaasi uga dhignaa haddii uu ka soo qaybgali lahaa. Michael Green ayaa waxa uu arrinta isagoo ka hadlaya leeyahay,
I think the most opportunity lost will be with Australia, where Prime Minister Albanese was looking to this G20 summit as part of the reboot of relations with China. Clearly this was not a major factor for Xi Jinping deciding whether to go.
Waxaan filayaa fursadda ugu weyn ee la waayay marka ay noqoto Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese inuu ahaa kii filayay amaba u hanqaltaagayay shirkan G20-ga ee shir madaxeedku inuu qayb ka noqdo dhanka dhisidda xiriirka labada waddan Australia iyo Shiinaha. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna waxa uu ka xumaaday in halkaasi fursad ay ku dhaaftay ay ku wada kulmi lahaayeen isaga iyo hogaamiyaha Shiinaha. Michael Green oo hadlaya wuxuu yidhi,
President Biden made clear as much that he was hoping to meet with Xi Jinping at the G20. But again, Xi Jinping,
madaxweyne Biden waxa uu cadeeyay in uu damacsanaa in uu kulan la yeesho hogaamiyaha Shiinaha ee shirkan G20-ga, balse mar kale tabuu yidhi hogaamiyaha isaga ayaa mas'uul ka ah hawlihiisa, waxa uuna go'aansaday in uusan shirka imaanin. Dhanka kaleete, shirkan G20-gu socdaalkiisa iyo habsami u socodkiisu waxa ay u badan tahay inaynan waxba ka soo gaarin maqnaanshaha hogaamiyaha waddanka Shiinaha, waa sida uu qabo aragtida Michael Green. Isagoo hadlaya waxa uu yidhi,
I don't think that Xi Jinping is going to cause the G20 to collapse or weaken. He'll certainly
challenge. Ma filayo in Xi Jinping uu yahay mid isagu u sababaya G20 kulankeedu inuu burburo amaba uu daciifo. waxa uu isagu laftiisa u soo diray Lee Kwang, nin la yiraahdo oo premierkiisa ah. Sidaa daraaddeed, uma filaya buu yidhi in uu khatar ku yahay G20 amaba G7 amaba ururada kaleete.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.